Animbuza, 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 hau. Ay, go, ay, ay. Uthini, ay. Ay, awuzeke, ay. Ningamyeka, nimbuze, hau. Asambe wena, ay. Ay, wena man, ay. Angitshele, angitshele, angitshele.
Ay,
sabe,
we touch up.